on your radio or your TV, but you can share it and spread the vibe. Suso, abantu bakubwa, basibwa, n'abandi bakibwa, naye tetwapowa, twakuma, ne tukusa ensonga, bwenjogera ntyo nayogera, ndowooza katongiraba ensonga, sukali keeko, nze simanyi oba tukongeremu, sipiidi yeeyo, nze simanyi oba tujongeremu, sukali keeko, nze simanyi oba tukongeremu, amanyi keeko. Rajikalo mukuru takolanga bana batetebe mudembe Zenga mo mukuru agenda wadenga yekazalimba Oyoze mumanye tunula omukuru atida agenda Eyali yazala wakuyo mpola mpola angatandiso kuyeba Agoge manyiga bantu walyeye yongezo mudido Olaba nabalite bakiriza pamala nabone bakiriza Kakati yowe chikofira atyazo Chakulanye Abana mazi boda boda Sipidye yetia Abana be wajiseka Sukali aliakia Abasi university Nabana bageto Abe chatonde